Miss Rosary. By the time na magiza na wewe iyo Kenya nzima itanita bazenga dadi. Tajo mini goddess na kila mbwakni ya kileta ufala lazima tati. Simba kinyamaza kidogo mnamuita paka nyiwa jinga kwa nini ya mskitwa kungata ngata kapila ula basaka ukijaribu kukujatizia. Tuitaji luku kuwatesa Kenya mzima inavavunja bei na juu. Natishia Jordan za Garissa tukitafuta pesa mnatafuta luku. Chalia paume ya kanyaga sipo chunga tunaita matanga. Ndomo inatupa tutakataka. One time for you motherfucker. Na maliza kunyonyesha jay alafu ni kuje kwa second born wangu kali. Malkia wa mipasho wa vaangi boxa wetu kuvalishe kapanti. In this game I'm the wife jitafute labda tunaweza kufanya kasaichi. Unabeba machuma ila kwetu utavishwa dera ukueka penti. Atukogopi buda na kuhate ya tunageza. Na kufinya na nmetoka kuza. Ujui kuchana labda tumera. Kashindane na kaveve kazoze. Uku kwetu wezi leta kompe. Endelea kutucheki kwa tenje. Ikipande tachapo mandole. Mama Omolo Rosary, Mama Omolo. 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 Let's switch the lingo, I give you a lesson in this game. Who the big dog? Shout out my nigga Chi-Chi-Chi. My nigga Chidi Benz, you the King Kong. Respect my big brother Farid Kubanda, the swagger don. My hometown where we see representing my AY versatility king. Y'all taught this nigga everything. Mwana Fa, Big Baba, R.I.P. Nguea and Langa. Prof Jeezy, King Zizi. Rest in peace my both Jeezy. Pamoja na hizo meme. Bado mbusi my nigga mbusi. Yo, kukuwe ni msweedy. Utakuja kuleta tu shoozy. Watu ni pilipili. Ukituva tunakunyoa vumbi. Aki leo kivumbi. Mama Omolo niko kwa ukumbi. Daddy utapakatwa. Upigwe meta tako unabunduki. Unaimba haraka na kona maneno. Unatumia nguvu nyingi. Suta sweat kwa tanye. Na kuambia jeiti zini yangu na wezi niletea kompe. Achana na rapu rudi bondo. Uwanze kuuza maembe. Mama Omolo Rosary, Mama Omolo. Mama Omolo Rosary, Mama Omolo. Mama Omolo Rosary, Mama Omolo. Mama Omolo Rosary, Mama Omolo.